Sasa 6 Records.
Unanipa akili ya kufikiri, uwe king au queen. Nitakupa jina sha tabiri, and your sweet 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 mama. Anapata Frankie wa karibu yake, popote atanikenda kazini, ata kiniondoke niwe karibu yake. Anapata stress oh mama, chakula kipita natapika sometimes. Wana end a lazy night, hakuna kulala pata shika chumbani.
Baby sure, baby sure.
Usiku na mchana, yeah. Ili ya kusaidie uje salama na kusubiria. Nitakupa na zawadi katoto kangu na mama yako pia. Leo mina kuwahidi maneno yangu suna yasikia, yeah. Azima ni kutunze,
yo mimechoka kusubiri. Me and your mom tumechoka kwa wawili. Tuabishane majina mala Mary mara Sammy. Sijue king noe queen ila bado julikani. Nanipa fikra mawazo ya kuwa millionaire. Sijoka tapa tapa ndoto zako skapotea. Nimagine kikuimbia yani te kasimama peke yake mwacha cheze cheze.
Baby sure, baby sure.
Whoa, whoa, whoa.